Nyota za kijala litamu kama asali. Juu ya menija tumi akili, kwako mini takamni kisali. Cause bila we uwezi ni kubali. Na nitakata kauli Jumapili kanisani. Tuma hali penyo minituwa ni pahali sige kuo. Blessings kama wali, yani ndo kwa jili yako bado unanijali. Yani kama jalali, usiku mchana hulali. Majo yako ni makali hata kama sina mali. Bado we utani kubali,
utani kubali.
Kama mtali, bado mini tawasili. Niwe mjaluo mluya asili yangu bado ni Mkenya. Na kwako nita stay forever and ever. Forever and ever. Awala kwako nita tawala, juhamna juki wala kabila. Bila we mola siwezi hata nikilala. Kila time we mola ukona mi. We ukona mi. Baraka zake zimenifanya ni praise. Baraka zake zimenifanya ni mpende. Baraka zake zimenifanya anisame. Anisame. Blessings. Blessings. Baraka. Baraka.
Count your blessings. Count your blessings. Count your blessings sugar. Count your blessings. Count your blessings. Count your blessings sugar.
Kubariki jalali hakuna wakulipinga. Hata kama unaitwa nganga juni yetu anayepanga. Kama Abraham, his blessings upon me. Mitu ni kunyakua, juye unitibu kakawa. Na kwa kiendio dawa. Blessings za jalali zimenifanya niwe tajiri. Juni meajiri wanaostaili. Uwe tajiri maskini bado unakubalika. Bado unakubalika. Asema mola ata open windows za heaven. Na ata amwaga blessings. Cause blessed are those who do his commandments. Now I'm sure that I shall come in the fullness of his blessings. Say with a loud voice, need to receive his blessings. Kama vile wanasemaga, the Lord's Supper is a blessing. Yeah, it's a blessing. Yeah, it's a blessing.
Count your blessings, count your blessings. Count your blessings to God. Count your blessings, count your blessings.